Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Fake the beat.
Penzi lake mieleka, ila alinipenda na mikapendeka. Sema ngumi mkononi, analusha kota utasema nateka. Kilichofanya nkamteka, nilikuwa msasa kwa bedi na mosha. Tuzo kanipa chumbani, kipengele bola cha kumpa gawusha. Metika data kanasa kasema nataka nibaki na yeye. Ila vita sana pata nikimuuzi vipi nimuelewe. Penzi wangu komando, akapipe na tena kava kwenye ko. Anachoni shinda na nipa sana do. No mana na shindwa kuenda kukote. Bounce ake, bounce. I love you bounce ake. Bounce. Na kupenda bounce ake. Bounce. I love you bounce ake.
Namba yake tisa, kajaza juu yani anakifua.
Anipige mandondi,
anatembea kwa mabavu sana. Utazani, sio msichana.
Baby mama,
miana nituma sokoni. Yana kuenda jim kuongeze body lake, yeye. Nikirudi na pika, squeeze majirani. Wananambia mini mumebweke. Wanantukana, hawajui penzi lake mini melizoea. Twapendana na nitakwenda bara nae, yeah, yeah. Yapo na manguvu kama John Cena. Kitandani na enjoy tena kwa sana. Ingawa penzi lake la kijeshi bouncer. Ananipa vingi siwezi mwacha bouncer. Kitandani makeke ni fundi bouncer. Misamba sama soti mpaka na mieleka. Niende wapi tena? Umefika safari yangu.
Ya habibi.
Baby mama habibi. Umezama kwenye moyo wangu. Tulia, takwenda bara na we.
Bounce ake,
bounce mama.
Bounce,
hey,
hey, I love you bounce ake.
Bounce,
bounce. Na kupenda bounce ake. Bounce, I love you bounce ake.
Mpenzi mzangu mijiwe utakuja uniue. Najua wivu ndio mapenzi ila punguza kidogo. Mwenzangu kitu kidogo tu hasira kama mbogo.
Kama mbogo,
mbogo.
Moja Moja Records.